uyambuka
batuzenzukine it was a la ungasabike
sizoshaya thile itabukosheme ubuza kanani umoya ushintsha
ngalangikufuna manje yavuma izulu